Pata DJ mixes mpya kila siku kutoka mdundo.com.
You're the kid that came to rock right here. Yeah. Took the shot down. Uh-huh. The one and only.
Na kitu ni tiki tu kama star kwenye movie.
That's right.
Ana na tisha, ana katika mendo kwa Kiafrika, mwanaume ndo nafika. Stare ni kupare na ye, kiuno tumina baki hoge, ahe. Bamza zigi zigi, zanija za wizi wizi. Habibi loko na mimi, situta jigi jigi.
So tight, all night, all tight, all my, na all nice, all right.
Pakachini rudi juu.
Speak once. Is that the huh?
Hakika wanifa japo tu kwa dakika.
Hey girl, you got a big back.
Super angel, super girl. Foot the door, he's so rusha bro.
Yeah.
I do, geuka, do like Luna kisha ibuka juu. Cheza paka ni jeans, niko Jamaica. Zaid ni kama naguswa na malaika. Cheza shakwa bidi, kina mna hii ni jidai. Ni paka ni kose tonga mzai. Tikisa tena, sulize wapi kati unavecheza unanidatisha datisha. Tungaenda na VIP, cheza na mapmp ni minabi. Basi na kuita, kasi katika, kiss na hakyo na kuisha kabisa.
Hey baby, ukona shoes la kukata. Tumana mabitos wala data. Rika zote matamani kukupata. Sababu na utam kama ice cream. Hey baby, ukona shoes la kukata. Tumana mabitos wala data. Rika zote matamani kukupata.
Twende katika, katika.
Nata kiuno waseme unakupa.
Ok, twende katika, katika.
Sio siri sipa zote minakupa.
Apo katika, katika.
Yangu kwanza soge ya karibu na nicho.
Twende katika, katika.
Thank you.